bona bona lwachi nzene buza bali kunja bona bona lwachi waluwe bintu byomake bimpi bibye nyagalanja tulefunene kubanyamba kubanga wenteleza okusika abanange sikubanga sikire ekimugunyu ekisooka kyokeza lugumugumu we bakulu bange abo bafa muddiriŋŋanwa nga tebali badde batuwabula musonga zaffe kosi n'okuwabula ekika ate nga bentereza emyaka giba mitono okubali abakasumuka esira kumwa naye ngyokuleka bulofe ewedde ate nga ntasemakula yafiira ku ggwanga luyomya mbusabusa bwetyo ntyo bayazikire yamikira yamanya kyakufa era teyantegeza ezalugumugumu nendongo gisuna lwakusagulanga kyakulya balikidde namulabako mundeeba bwetyawaya mpozi we bugambo obusembayo mulamu yamuzikayo lwabuwaze n'abaana baffe swano ng'ebulemeza emulira we yabeeranga kakati tuli kubbanyo okumugyayo nowekkanya tuli kuteesaako etuli batutudde bannange tuli batuwanya kati mwe mulowooza ki ku musaayi waffe bannange tuli batuwanya kati mwe mulowooza ki mwab'ekikanjagala ng'omuwulirize ekirango kyange era tusaana tukkaanye fe abasigaddewo njagala temanya omuwendo gwaffe ddala tusaana tudduukirire omusaayi gwaffe bannange tuli batuwanya kati mwe mulowooza ki waliwo ebintu by'ekika ebingi by'ebitufuukudde so gwe musingi gw'abalisigala ebyajjo mukimanyi byayogebwa n'ebirali bibanja kakati mwe byegasse bannaffe abaabiriko baalokoka ekyennaku abamu n'okulaga n'ezzira kumwa bakitaffe tusigazaawo baabaleetumesige bali tuwabula mu muddiriŋŋanwa basenga tulibuuza nalukwago nakabuko kubanga be bakubiriza abaffe n'okuva edda lyonna alikkiriza alitweyuna yonna gye tuliba tukuŋŋaanidde abazze baganda bange mubuntu njagala ntabagana bwe tuba tutiisa bannange tuli batuwanya kati bwe mulowooza ki ku musaayi gwammwe nze wembanyumiza ebife wange kati bisukusa jembe ebitami sikyebaka ngukuuka mu kirooto ate omwana alokota emisambwa tigimutta nze ndoota bali bagantulege oluusi bwango oba okusiikibwa obwo obubuko wulira bwe nvugirirwa obwo obugoma n'engalabi njevuga neewerekeza ezo ensaasi kugambye nefuna akaseera akazibu sikyebaka ddaaki n'ennyinyiriro ogw'omuliro n'omwana alogota n'abwagwawo ekiro kugambye n'asaba mutoowe enkanamu mu kibi najja n'oluyimba oluzito tyenkerebwe ku lwesimanga eggalira namunywanyimbe kakanyoomonyooma ako lubaale yeeyogerera atalimbwa ne bwe baba abalongo n'emizimu n'emisamba byonna n'amayembe bakyala ngalongalo n'abaami mwebale n'abaana ngalongalo banange mwebale agawalagana mu nkoola etuliba tutudde tuli gazimbira obusiisira maama agawalagana mu nkoola etuliba tutudde tuli gazimbira obusiisira
ebigera lisula mu nyanga n'alyoka tegere wanyirimu tewazanyire
mwala gwambwa ngeze bali okunya kutte mudere mugume byobuwangwa bali okunya kutte.